abangani bami siphuza utshwala libhubha sonke neyintombi zami siphuza kuze kusa phatha nekatla sidlubusha bnukla uthele bucwala iglas sitesha siphuza isikunda chisa wesisiza ngiphethe i-magic stick enomlilo ngizokushisa yimla uma ngingqiza ma ngithinta impahla musa ukujampisa ziwa siphuza siminya siwa sidaba sicwila silwa ntshwala sishisa tsela mende vibe gay feela. Sekushoda kwisijabhas odeni kwafika amachera nomgodla ikhalela ngevodka kwangcola itafula uyangibuka lo muntu onegoda ngizomngena ngizobona ngizonqoma isicathulo phakathi okuyitaki ekuyashisa kule club asishwinge vdub zotshela olova bona tshela iskim sakho let's take a late night drive we gon' be right back baby girl no need to stress out she asked me ukuthi ngizomvayisa nini well I'm thinking ngidle nawe breakfast